kama mapenzi marathoni kwako nshafika, kikweli umenikaba kohoni, mzuri wa Afrika. Ile kafla na kona kama malaika fesi tofesi, livo kuitoko chuna para muta nikakono pesi, uko tifa ni kama nakota we. Oh baby my jufa mwisho nimekota wewe, uko tifa ni kama nakota we. Oh baby my jufa mwisho nimekota wewe. So ni presa kito koko kavipi tokesha kapopopo, kama upende kufofofo burutani chumbani tukokoko friko. I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go, my baby. Baby face, come closer. Olive moto, moto, come closer. Baby face, come closer. Olive moto, moto, come closer. Yeah, give it to me slow. Baby, don't rush. Let me give you something so hush. My sweetie, African beauty. Oh, nakupenda, twende Naivasha. Oh my gosh, akili umeikosha, wengine sifati. No. Hadithi nimesokea, kabisa utamu nimekolea. Ona, unavu nikamatia, basi ndo joto. Hadithi nimesokea, kabisa utamu nimekolea. Ona, unavu nikamatia, basi ndo joto. Suni presi kito koko, kavipito kasha kapopopo, kama upende kufofofo burutani chumbani tukokoko friko. I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go, my baby. Olive moto, moto, come closer. Baby face, come closer. Olive moto, moto, come closer. Whisper, let's baby.